Natamani sana kwa mpenzi wako, napokuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha. Natamani sana kwa mpenzi wako, napokuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha. Je sais bien que chérie tu m'aimes, mais ni vaza yuko mwanyu kikugora. Fisa vishu sheri nshaka kufuga, alito simbona ojewe nabivugira. Sheri nagufise simbona konobaho, iwe muvuzi mabganje uoraho. Uraze yuko na njengu kunda, nicho gitu mangusha kiru ande gwanje. Munganya, nize nyage nao, ukulibu jagushirira muviyago. Ejo haza uzamurihe, mfamila vashaka tuze kukuraba. Mwinoje mwikundire, mukunde na kundishijwe, rukundo ruzirubu mwake. Give me your time again. Natamani sana kwa mpenzi wako, napokuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha. Natamani sana kwa mpenzi wako, napokuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha. Wemeye nyibyirire wiyizire ndabwo usabye uvuke narukuzumishuke baby ge ntusige ntunci kushira hababa numva ku mutima ndakubuza umengo noraba kiri nyishu kuko numva nguma fisa marara shaki nyishu ego sinje kumusego kiru bikore baby nuzu nkure mu mitego haya maganya fise niwe woya nesha namani tiyo viro singa manda kesha umutimu simba ku bu njamye mugichu bu ngabura ningu bu ndo sungi yena mominduru o Nava mitiro yewe shira mungiro kuko niwe womapore nungiri tikimo ko mura muburo ko yemere rangu kunde na umundu mkira lo. Natamani sana kwa mpenzi wako, japo kuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha. Natamani sana kwa mpenzi wako, japo kuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha. Natamani sana kwa mpenzi wako, japo kuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha. Natamani sana kwa mpenzi wako, japo kuhitaji baby wangu sikuoni. Maswali ndo msingi wa mapenzi, hebu kuja kwangu baby wangu pate raha.
It's your boy Tofila and Fabilove, F-A-B-L-O-V-E.
Tofila,
baby, wangu sikuoni. Baby, wangu patera.